yakubibwa eyafa yazukira entana yawandula yalemwa okumumira amanya gamuzukiza gegakola munze byonna biwangule bamanye nti yampita kubibwa kwekuba ngatuona era yasasura ebbanje lyadamu tuli banunuleffe tetulina kibi era bwe tusaba Mukama atuwulira
music.com.